That our first kid Uganda, them call me Fessy Daddy.
Guns on the beat, now the mind record.
Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi. Kunlemesa tomala bisera zindise gwanga gwe olinko konsera tokwataku ze tonsubula tokwataku kugambye tonsubula olino mubiri omulungi nasanga
wangi
yagala kutwali kansanga kuye mane 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 kasu kasu. Aina muyaba kwata kusikati. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi.
Amanya Mutabazi Paulo, aka Fessy Daddy Uganda. Nabasubiza nti nkomawo okubawo muziki abasinganga kulowooza nagenda naye nkomyewo. Kakati waliyo abo abasinga okuba nti Fessy Daddy Tanyabya bayogera bwogezi nammwe mujje mwogere tumbi yamaani. Ate natumirako abalasita, tumirako omulasita Kobwaini. Bonna bonna bahasola basolinga nga nze bwe nahasolinga bebe kuru n'abalala bonna abalasita abali mu gete eyo yonna mwenna abatumiddeko Fessy Daddy Uganda abaleete deregi owa Bob Marley origino nkomyewo n'amaanyi mangi nyo ate ekyaliwo big man. Tumiddeko Dr. Jose Chameleone ne bafaani bange mwenna mwongere okumpagira simolo kwiza chachi boy tata first kid Uganda them call me Fessy Daddy.
Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, Fessy Daddy nze nafuka mulasi. Nafuka mulasi, towakana nafuka mulasi.
Fessy Daddy. Oh, oh, oh. Fessy Daddy, Fessy Daddy. Land in my limits. Cause I'm so pissed.